Ensonga z'omutima wandinyambye nze n'okukima oguno mutima kuba otali biruma omutima guluma wotali bya era nkulowooza buli lukya wede besti nga balala kawani n'omukwano gwongo ntera kusowani I promise to do everything for you for you kusuubiza okukulabirira sirigaba mukwano go ewalala leka tunyumirwa obulamu fembi I wanna take you to Paris then we jump to Kigali zemami yankuza sirimba era nkusuubiza siri kumenya n'omutima gwo gulete nguteke kusaba gumpe ngutereke ensonga z'omutima wandinyambye nze n'okukima oguno mutima kuba otali biruma umanyo kuluma wandinyambye nze n'okukima oguno mutima baby otali biruma we kunyumiza kulavu lavu lavu we njogera kulavu lavu lavu kuba bumi bwa sukari ene tukubisa matari okubanga muyaga uluno sikutawalai nakuloseko nga nkumitinze hey. Olwakulabyeko gwa fulizinze hey. Gwemanya olyomu kalira kange simuli yasanyusa omutima obula ku maaso omulongo wange omutima nekutandika okulumwa hey. Olusi nyambala kakoti kukasati nzije nkumitinge nakufunideyo neka tresi muvasaji jango kapikinge ensonga z'omutima wandinyambye nze n'okukima oguno mutima kuba otali biruma